DJ Wizzy 254 in the mix.
Anajijua, kiboko yangu
anajijua, so vaka niseme.
pili pili, unani washa washata. Kama balizi la bahari wako mwili, nisichomoki nisha zama kiwili wili. Mina kwambia baby, body kama hiyo wataitoa wapi? Mie kusema simalizi, kukwiga wila baka funge na nati. Haya sasa, simlisema sina mchumba. Huyu hapa huyu. Haya sasa, simlisema niko single. Huyu hapa huyu. Ulizeni, aseme Toto mweupe, tena bila fita. Unyama mwingi pozi za picha. Na kwa bedi ya tatu vita. Naongea tu hivi mnajua na vyo nichanganya. Nikiachika nitembwa niko pale. Hey, bwana. Haya sasa, simlisema sina mchumba. Huyu hapa huyu. Haya sasa, simlisema niko single. Huyu hapa huyu. Muulizeni, aseme
DJ Wizzy 254.
Love is what I see when I look at you. This thing I wish nobody separate. I could be your mappy, speed the baking pembe. I go follow in my role to make you happy and cool. Now you are missing a hello. Kila nikiwana wewe na juna tajiri. Baby unajua. Kuna kihali flani mweza kona his. Kama kibaridi mweza kona his. Kama kikizidi poza na kiss. Haya baby, izo nyama nyama za kongeza na chips. Kiuno laine bila ya glis. Wakitusumbua tuite police. Mana wapendi. Unajua misi na hela. Ila nikiwa na wewe najiona tajiri. Baby unajua nisi na hela. Ila nikiwa na wewe najiona tajiri. Na finale ya juu. Na baju juu. Na ele ya juu. Na baju. Na finale ya juu. Na baju juu. Na ele ya juu. Na baju. Yes, I call you baby, baby. Oh honey, honey. Oh sweetie, my baby boo. Me na pita baby.
ila leo nataka niwaambie, wala soni kama nushamba, kupenda usipopendwa. Ila leo acheni niwaambie, akinuna siwezi kulala, moyo unaniuma, anakosara na muwaza yeye. Nikinuna wezi kulala, moyo unamuma, anakosara, ananiwaza, ametawala akili, namdhibita nidhibiti, yeah. Alipo nipo, nami nilipo yupo, oh, ananipenda.
DJ Wizzy 254 in the mix.
Sauti yako kama ringtone, nikilala kwa masikio, bado inanijia, bado naisikia. Kama macho ndo zangu mboni, hata nisipofumba wengine sioni, bado unanijia, unanijia. Kwenye barijo nikumbate, dimbwi la mapenzi tuwe wote, upweke mwenzako naofia, nipete nipate tulia, navyo kupenda usinichoke, kama basi kufa tuwe wote, mziki ndo ndani nafia, nipete nipate tulia.
I'm a money man, falling love. I'm falling love. Oh yeah, 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 yeah. Oh, ni me falling love. I'm falling love. Oh, mi na ewe.
Yeah, ay weki angaza mapo masika. Unia hit baby tutafika. Oh mimi na wewe, oh mimi na wewe, iwe raha mapata shika, kwenye mabonde na kadharika. Oh mimi na wewe, oh mimi na wewe, kama umeroga basi ongeza tena, ipaka we mazima, oh mazima, na vyo kupendo silichoke, kama basi kufa tuwe wote.
Boy, dance like that. Oh my baby, dance it, dance it like that. Dance it like that. Oh my baby, dance it, dance it like that. Baby, dance it, dance it like that. Oh my baby, dance it, dance it like that. Dance it like that. Baby, my prince, I tango kukunani. Are you ready? Niko namba tupaye ngani. Ati mbilo wangu, mimi umekumbwa na kitu gani? Yani, siwezi bila ya wewe maishani. Hizi siya, kama utamu sukari guru. Nisha kuwa sijiwezi, acha tu nifige nduru. Hizi siya, kama utamu sukari guru.
This time mimi niko tayari tununue sayari tukaishi wawili. Yani wewe subiri kauke bahari nikuonyeshe fahari. Si nilisema sitofoli fall in love. Nimechikuta nimefall again fall in love.
Kupe siku zangu za uhai wote. Na kupenda siku zangu za uhai wote. Na kupenda upate kitu japo sio vyote.
This love
sweet sweet sweet.
Tamu kama sugar
sweet sweet sweet.
Tamu kama pipi
sweet sweet sweet.
Tamu kama sali
sweet sweet sweet.
Oh this love
sweet sweet sweet.
Tamu kama sugar
sweet sweet sweet.
Tamu kama pipi
sweet sweet sweet.
Tamu kama sali
sweet sweet sweet.
DJ Wizzy 254 in the mix.
Wanangu ikichakike hini muso kaputi. Aminifinya kwa hapa mimi sifuru kuti. Angu minitade ya kinipiga kipu.
Malayu, sitaki kitu, sitaki chochote. Nataka mapenzi, kama soivu, itanizika. Si umwi kitu, si umwi chochote. Na umwa mapenzi, jama mweze, nimeridhika. Na bado, akinipa na nipa. Na kuna siku tunapa. Funo afunika, atunafika kwenye pa. Eti will you marry me? Will you marry me? Ani, will you marry me? Will you marry me? Eti will you marry me? Will you marry me? Ani, will you marry me? Will you marry me?
Nakuja, baby nakuja, 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 Sometimes niko rush niji risky. Let your fire tank kikosa na nombe kwa Mungu. Wapo walo wine tosa kisa sina fungu.
Nakumbuka long time, limekuwa hard time. Kabla hujanitoa kwa ukungu, ushaambiwa maneno shazi, ushaambiwa mimi sina hazi, ukaambiwa mimi jambazi, tapelwa mapenzi na bado ukanihitaji. Ushaambiwa maneno shazi, ushaambiwa mimi sina hadhi, ukaambiwa mimi jambazi, tapelwa mapenzi na bado ukanihitaji.
Ai, ni penzi la ukweli, baby nipe tu. Na ukinikuta nimelala unakuja juu. Tena kwa jinsi liko hoteli na watawu. Na ukinikumbatia moyo unadunda po. Unadunda po, 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 po.
Cheki ulivyopinda ukivaa unapendeza. Timisha kwa mincha guwa na ambo taucheza. Macho kichikozi yani kama unakonyeza. Spending money for your love kwa kuna wekeza. Zuzu zuzu shani zuzua. Chakuvisha vio na kuna taka kufua. Na kitu sitojua. Hata kisema unajiuza. Wambie vizu tae
kumunu. Oh baby oh, my darling. Unanipaga baridi. Kanopoku wa joto na kuwa shwari. Oh baby oh, my darling. Mwanzo kunina aibu, usiongeze fujo ndo hatari. Tarari arara, nikupe nini nieleze wapi? Nitakupeleka kwa mama. Na penzi kilevi ushanipa shoti, umenilewesha. Mahaba, let me see for you.
Popote ulipo, nami nipo. Iwe mashariki magharibi, ufumapo pepo. Uwepo wako, maisha ni kama ndoto. Najua hawapendi na faidi, marasha pepo.
J. Wizzy 254 in the mix.
Nataka nikope shoga keni, ama nikope banana. Na we unipe bungo pasheni, dotunda na penda sana. Apenzi leto sinifasheni, ona tunavyo endana. Ona nipenda hadisi semi, ongeza zaidi ya jana. And I never knew love is this much serious. And I'm feeling you. Wenze lijifichi na lieka wazi. My baby, my boo. Najamini kwako sina wasi wasi. Gafla bimbu. Ili penzi lako nila mwendo kazi. You're my butterfly. You're my butterfly, you're my butterfly, my butterfly. Mapigo yako baby, unavyo nesa nesa. Ufundi wako babe, kiwanjani feti densa. Sina deni kwako babe, unacho nipa zaidi ya pesa. Kiboko yangu babe, majiwe poza regeta. And I never knew love is this much serious. And I'm feeling you. Penze lijifichi na lieka wazi. My baby, my boo. Najamini kwako sina wasi wasi. Gafla bimbu. Ili penzi lako nila mwendo kazi. You're my butterfly. You're my butterfly.
DJ Wizzy 254 in the mix.